kabisa kutokea ili kumgea kiss au kunhaga kunkeo binti alendelea kunmwaga. Sijaipenda kama hivi lakini mapenzi yakani ditch. Ni survive bismita first love bitch. Na his nipata vibe ya kuipa truth a facelift. Apart la bella mechuza una cash fit. Ka cash ndani ya booth una you like a fresh hit. Show kill I'm cool I cause group kwa guest list. Life kawa poa lakini no player si west fit. Sikufichi na boy lembaya kufa jazz nying. Plus hawana na pasha kitanda moto. Na ifanyi upweki ukaniache kiasi cha kumganda uyo mtoto. Na kuimba mahaba niwe with a smile on my face. Haijalishi kama na uzuri wa kumtana the gay straight. Mapenzi ni kama league ya mbuzi striker naeza potea. Wengi wana cheat na kuwaudhi wa church wano play fair.
Mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo. Nashinda kujaribu roho inaniuma sana. Roho inaniuma eh. Roho inaniuma eh. Roho inaniuma. Roho inaniuma. Roho inaniuma eh. Nahofia kumiza moyo bila hata kupewa pole. Dudulio malo kwa nini nilipe kidole.
Spins lako ni safi na unacha happy. Kila kati kubaki na wengi smarty babe. Kipisi party na hiti kwa chato. Alota shtiti mziki ulipo kwa api. Wanache mkate ni party babe. Money makes a man lakini love ni hustle. You know who you love but you don't know who loves you. Wakumfanya niwe baraka ka Michelle. Taba samze idafungwa mlango wa 5-star hotel. Daso chungu ndugu chungu maradhi. Haki ya Mungu tena chuki humchoma anayehifadhi. Kumsahau siwezi sana kumkumbuka. Siye mdio mapenzi alifanya kambuka. Nachoshukuru ya kuniua.
Mapenzi ni matamu na ufia kumizwa moyo hey, hey, hey. Nashinda kujaribu roho inaniuma sana. Roho inaniuma.